Rwanda wi Rwanda muhinzi morozi komera ku rugamba udasiba kurwana kiramira cya bose aho bava bakagera ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose Munyarwanda wi Rwanda muhinzi morozi komera ku rugamba udasiba kurwana kiramira cya bose aho bava bakagera ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose simuruza amahinjo utarya n'umwe nawe wabona utagizwe n'imbaraga z'umuhinzi umuhinzi ntiyahinga atabonye amiririro n'amarariro ndetse n'umunyaruganda ntiyabasha kuvuguta munyarwanda wi Rwanda muhinzi mworozi komera ku rugamba udasiba kurwana kiramira cya bose aho bava bakagera wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose.